ni kumeko cha pika. Pende la kwa pupi, unungila mshe mshe. Nice, nice, kote bobe, inedeve mshe. Stamina ya kamina, hipster ya paina. Unikuwa nonga, chika henda, icho. Monga chivina, chika vila, icho. Monga chisekelela, icho nicho shupa. Step ya kaena ni ya disco, disco. Kasmile, for R&B, move it. Kaska danger feature so hello wenzo nyengelesa kwenzo wa malilisho.
China yamba kudala.